Jony, kendo muganguru mapek, to anamiu yueyo, rwakuru lota kuomu, kendo punjiru uru kuoma, nikech amuol kendo adembora ni chuny, to unuwang yueyo ni chunyu, nikech lota yot, kendo misika yot.
Lota weyo kiluoga, idwa. Yeah.